baguse okuyewa
obukesesa mukama twala matendo obukesesa mukama twale chitiwa twale chitiwa twala matendo sebafuka obukesesa mukama twalo muyinza
eyo jentambulira Dabo kuganja Ulichenkola mukama Dabe omukisa Ebye bimenyo mutima Nitase tata Mpangu zesebo Kendenge rinyalyo
Obukesesa mukama Twala matendo Obukesesa mukama Chitiwa, twala matendo, sebofuka Obukesesa mukama, twalo buyinza
Agamalala, obulimba, gomela walanyo Obuliake, nelosi, gomela walanyo Obuchemu, empitambi, gomela walanyo Obukaba no wenzi gomera wala
Obukesesa mukama, twalo muyinza.